wali fadaane walaalayaalow walaajidii dhiyeen walaajidii may dhiyeen hate mataale wali fadaane walaajidii xalin kulishoo xalin hela la xaliyey unkan ani mas-uuliyaddaas isla qaadan anigi odayaalka iyo siyaasiyiinta iyo dowladdiiba la ishor dareer walaagi dhan xalsoo la deeri waana ku wada hadalnay wal deeri doona insha allaahu hooba nagat sheekhi arrintiis unsuru maana ani ii odayaalka labadan ugaasaa ku roogan rankaleena roogan dowladda si rasmi an kula hadalnay dadka inka sareeya la hadalnay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka la hadalnay madaxweynaha la hadalnay si rasmi an ku wada hadalnay arrintaas meel faylenin marahayta waana dhammayaan insha allah unuma un baha doono hoolaasna unnani ogi ku dhiifadaasaan walaa isin dareema haytaan unuuba dareema hayn walaa isin xanuun qabtaan unuuna siin la qabn waana siin la qiibsadaan insha allah unuunbaa siin kaxigsadi doono hoo ilaahay ira